Mohamed Isa mbieteɗo Sani Hanti Babban Yansolo o suka ummatore jollarno enna seeɗa jo duuɓi noga e joyyi dewli no woɗi ɓiɓɓe nayo caggal jande ko wanno famarde e hakkude to enna ardit newno ko yoppi lekkolon endan yaade Algérie tewtoyde ko ƴuwi Algérie to endani o wi o joƴƴina nokku to ñamdu sonnete to industrie restaurant ara Houssa omo haalna en noye noye waɗi ko yetti e muɗum
mi waɗi jande l'école classe 5e ni mburtimi jonkay ko natile hakkille am woni dillande leyɗe mimi yaade asamakana en jottimi Algérie ton puɗɗumi gollude nder ñamminirde ko wiyte restaurant gammi duuɓi e duuɓi nder mum na ko mbawumi golle nden gartumi ɗo Niger Allah walli kan keɓomi ceede seɗɗa nder Algérie gartumi mabɓitimmi restaurant sukaɓe tato goni no gollana kam miɗo yoɓaɓe to
Idrissa Moussa goto e gollo makko kanko Mohamed Issa on endam no haala ɗum e saabi kono gollude e makko
nakay
mi ɓuuri duuɓi tati gaɗa makko se gonga du kulle kewɗo e lummi mbawano ɗe miɗen ekkite na komin mbawi heese heese imo yoɓamin nder lewru fuu ko ɓurta buuɗi ujunaji jeɗɗi nde min ummake dow miɗen kokke ceede komin mbarta subaka
noyi wonno sodoɓe ñamdu restaurant Rahoussa mo Mohamed Issa o endan yiide hunde Ibrahima Mamman goto e sodoɓe ɓen no filloro hono ni
duuɓi majjum heewi komiɗen gondi ley jaam e sewo gam wala fuu nder wuuro ngo to garta nder restaurant tefa ñamdu nder yamde nayi ma joyi ko keɓa ɗum sana to makko woɗi ñamdu ndu no woɗi
alhamdulillahi wuringa
o suka ummatore gaɗo ñamduji latin tawɗade kono e laaru jeyaɗle gallude arlit mon waɗ noddagal yaade e sukaɓe ummatorɓe arlit ɓe jeppa fila dilleydi leydi mabɓe yaade Algérie to
enna ɗuuɗal sukaɓe ummatore arlit jiɗana tewtoyde nder Algérie tawi du wala fuu ko ɗum ɗo heedani sahana torra ndenne mine ummatore min kanana ummade tarsinade tewtude lumaku ko gatta nda wala fuu gollal ngal gatta a heedana fuy wana ba sappama masinino
o suka ummatore tawdal oɗo lan jon nokkure ñamdu witeɗo Rahoussa o ni o wi ba wakkati allah goto heɓa fuu balluɗomo ele gollal ngal enna